boya ni hunters. Kama kawa tuko hot kama pana. Check it, check it.
Penye na ifili lazima itashika. Ivisha kabisa juu leo katawaka chachisha. Na bogi paka cheka dalika. Ivisha, ivisha, ivisha najua katawaka. Ivisha, ivisha, ivisha najua katashika. Atiwe ni ngata, mini ngati. Chunga nta kukata kawa ragi. Ruka ruka juju kimasai. Kimasai, ivisha, ivisha, ivisha najua katawaka. Ivisha, ivisha, ivisha najua katashika.
Ivisha kabisa, magizani ni umeldi. Na venye nimeshika utadhani ni ukeldi. Na bila holy hubs unajua tadeldi. Mambicha kakichwa ni risale joma fegi. Nipe kises kando nitese oma thegi. Sitaishi mobigi eri nikuze majiegi. Maswali utajibu ama nitowe kipenis. Penda vito rich, izo fe, weka pendi. Konange uko parking, nyapu weka paski. Na mapiga pwasi, nishike katikati. Nifure kama tagi, kadem na ivisha. After game ni kuskanki, kanki, kanki.
Penye na ifili, lazima itashika. Ivisha kabisa juu leo katawaka chachisha. Na bogi paka jeka dalika.
Naivisha na candles, sitambui kaina hit. Naichapa na sandals, niwe physically fit. Manongeza kachanjo, kani chachu iwe sweet. Basi mimi ndo jango, amoneza itabisa. Nataka iwe siri kama pin. Nataka kuileta niifanye kama scene. Nina story, nataka munisikize kwa makini. Una njuri za kuepeleka kwenye tin. Maporo, wataka tukusikize kwa nini. Katolo, nataka tucheze chini kwa chini. Ejoro, fani ulipotele kumjini. Na vile pembe mishuka saini hamsini.
Penye na ifili, lazima itashika. Ivisha kabisa juu leo katawaka chachisha. Na bogi paka cheka dalika.
Chapiz nikikam, mina tari kwenye game. Naifanya mafans, Mr. Footy anyfe. Mina pendaga kupati kwa shagode na madem. Gilonga chumbi nyiri na wakunyo kama Ken. Mindo baba lao, nikichapa wachapen. Chekingoro na matenzi, zimeshika semahe. Zamandani na kibe, ninandai on a bench. Machupa ongezea, dem nyemelea. Alafu akijipa na karungu gongelea. Ivisha kabisa, kamibada kwa kanisa. Funga dirisha, weka tint na mashisha. Tuna matisha, tukimada itisha.
Penye na ifili lazima itashika. Ivisha kabisa juu leo katashika. Chachisha na bogi paka cheka talika.
Again, Patero wa Mukuru, Selective Rupta, Shabir.